boy. Feel through.
Remember where you come from. Some of your music published. Don't see old.
But there is a fear, Kumponya. While I'm just supplying, see the money pull up. But there is a fear, Kumponya. While I'm just supplying, see the money pull up. But there is a fear, Kumponya. While I'm just supplying, see the money pull up. They don't need pull up. They don't need pull up. They don't. Hapa life ina kalaba mukambati na pandia wani itana bakampa wani palanisa na babandia shala utikuli bisi amani panga tema bisi kukecho kwa jisaku mani panga tema bisi marapa baka rapas wani panga tema bisi mamama tomi no mani ndiwa wama bisi naripata wampata kuli inerita Die game no la mwila ngatu lenti nimbo anima kutila ngatu chucha kamba nyoni galapa eta agua Nina kalipisa nina piesa piesa uzani pesa utaitan cheze lapo na wakata
Badarisha fie kumponya, wala mta supply si the money mpula Badarisha fie kumponya, wala mta supply si the money mpula Badarisha fie kumponya, wala mta supply si the money mpula Nero ni mpula, inerero ni mpula
I've been sick since number before 7. I pray to my God one day I'll be in heaven. Count me out for my loser na my coward. Count me in for my blessing na my past. Dine lemoni mumyuki nikupanga tesa. I'm not a diva, I can't shake my boobs. Me, I'm a man, I wake with my dudes. I feel so bad, monga mwana akatwala. Shout out to my best friend, uja triple G's. Kusawa ila body, oh sorry, nili G's. I feel so blessed. Monga ni speaker, haters bow down ni shiwaziwa na pika.
Badarisha fie kumponya, wala mta supply si the money pull up. Badarisha fie kumponya, wala mta supply si the money pull up. Badarisha fie kumponya, wala mta supply si the money pull up. Nelo ni pull up, nelo ni pull up. Nelo, nelo, ifwe na tu pull up. I'm living buka life, ya pale sana mpala. Just is my flow, a bite like a ndiala. Fika pali timbo dine piki baya Maranda mashtotia wa kushita kutusi yako So tika fika wati farila madozi Ukapaka kata ni kuorela wa jonzi Nikola boyo pena wati umuzi watika Mela face kuwa makuzuni nangati sugar Unga kuye balasti wavura na taketi But you don't forget, jefite kweza kuriati It's okay all on my head ya wani seki But you anipasa supporti uja genesis
Badarisha fie kumponya Wala mta supply si the money pull up Badarisha fie kumponya, wala mta supply si the money mpula Badarisha fie kumponya, wala mta supply si the money mpula Lelo ni mpula, inelelo ni mpula Lelo, lelo,
nifo ya kumponya Yonil,
viva wapondo wa siu Tremado, mamfumu wa siu
Biggie Fitchy
Yeah, dude,
Can you take it?
Epogonga, amuse I'm over here,
Open it up. Remember where you come from. Sambian Music Promos.co.